Kiss sentence yesi inakumisi kubwa tatizo kumbaki leo ni kwambie siuko wepesi wala sio rahisi kama na kuongea msumati niache nilie sikufiti na kukumbuka leo najuta kiuri mwengu amenikuta mina jaribu kupanda shuka turupuka shida seze kakufurukuta yeah 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 I miss you love 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 kukutiti no 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 kanani umaka ro 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 kukumbali mno no 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 yeah. Mikiti unja, 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 unja. Mikiti unja, 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 unja. Mikiti unja, 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 unja. Mikiti unja, 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 unja. Unja ukalie, yeah. Wazuli na wakupendeza ila wendo umewaziti sugar daddy ndo umeniweza na kupongeza na wendo umepita ila we mwamba wajiti mm. As we take out today's walala 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 come to dance walala 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 baby come to dance walala walala come to dance, so yeah, 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 yeah. I miss you, love, 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 love. Kuku titi, no, 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 no. Kanani umaka, ro, 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 ro. Kukumbali, no, 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 no. Yeah. Mikiti, unja, 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 unja. Mikiti unja, 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 unja. Mikiti unja, 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 unja. Mikiti unja, 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 unja. Unja ukalie, yeah.